Hampona kilijina tweri skin sagasya. Remonatika ufila teta upusha maba. Yesha ela zida
Pasasha mkara.
Ifuzo zida
Akesha mkara.
Istogo zida
Ushogansha.
Ezo kizito zida
Amzule mita.
Istaila zida
Pasasha mkara.
Ifuzo zida
Akesha mkara.
Istogo zida
Ushogansha.
Ezo kizito zida
Amzule mita.
Usazo stola shows, tuyenga mabonda la Vegas, skipa polas. Fasenga masoja, chilu mkoza biza bola. Na mavex mana vitiza mabonas. Vele we come alive, ma wismanda na podas. Vele nchile ni steam gang, to beta botene. Ngimbuze steam girl, ring pelele uba in cook and figgy. Bati mina nye soup, na sip soup msili. Mara, money mali wena velu ngenza. Magno taling iti sweetie, mara wenu ngenza. Bari bona bona grepa wetang. Bati ngo pipo nanguye ngete liga becha. Aung pans go mtunes west kata sama grapes. Iwine, 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 iwine. I'm TD Jakes on the steps. Rewind, 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 rewind. Usong ton. Aung pona gili jena tweri skin saka siak. Remonatika ufila feta upusha maba. Yesha ela zida
Pasasha mkara.
Ifuzo zida
Akesha mkara.
Istogo zida
Ushogansha.
Ezo kizito zida
Amzule mita.
Istaila zida
Pasasha mkara.
Ifuzo zida
Akesha mkara.
Istogo zida
Ushogansha.
Ezo kizito zida
Amzule mita.
Hey, but usaba, mama fala makete nyamfula. Hey, but baba, baba, bati lombana ga heshu ya tuma. Uzozo bad, ustati car, soso picha na ma stop sign. Glass bar, nibi uzubuya na top 5. Hey, uza kichima na bo short time. Yati kshari ochi masla bakada ma 4-5. How they muna tili mpite? Mara zone 1 bari dinta. Aka ichapa gari cheapskate. Only top notch mamacita. Ebu, na mandrin sol para para. Mise da zongi sinja samza seketu. Besi mpedu kanyi mba. Wucha nigi chike mamba boka batwa na bayelu.
Hampona gili jena tweri skin saka siak. Remonatika ufila feta upusha maba. Yesha ela zida
Pasasha mkara.
Ifuzo zida
Akesha mkara.
Istogo zida
Ushogansha.
Ezo kizito zida
Amzule mita.
Istaila zida
Pasasha mkara.
Ifuzo zida
Akesha mkara.
Istogo zida
Ushogansha.
Ezo kizito zida
Amzule mita.
Yes, baba. Young Henny headmaster has a step for them. But now you should know my name. And it's pitchy patting gaganan. No complaints. The best in through Zabanto and Abangoli champagne. Uzo figure down who to la makula. Let's saw. I do usually take some baggy shama 4-4. And a glow as Valela for small. I'm a good guy. So 7-59 for fuck all. No accident. I'm a fee. My bashaisa. And you ring your mama booze as your mind sister. Gushu high mist. When I'm in the mix. Bese gushu kiss. Mava litoros fagu makamisa. Rana kaba ni mood. Baba mangas bamba. Funi doni shine good. But it's pushu lager. Never take my castle light. Nikos is sipping lager. Nyama lale no mood. Abracadabra.
I'm for a gili jena. Tweri skin saka siak. Remonatika ufila. Teta upusha maba. Yesha ela zida
Pasasha mkara.
Ifuzo zida
Akesha mkara.
Istogo zida
Ushogansha.
Ezo kizito zida
Amzule mita.
Istaila zida
Pasasha mkara.
Ifuzo zida
Akesha mkara.
Istogo zida
Ushogansha.
Ezo kizito zida
Amzule mita.
HipHop.com.